waliotu nude luda weyo. We wangamba tino kuswaza we wawana vata luda waye. Tulare mawango maganyane mageti sisiro. Bali wame wampani ya hawa bulaba sanja. Nafuna ye nango mulala wasula nebalonda. Cherondera taba mubi. Nekera wokwe nyumya tiwanyo manye. Ebyobye wammanya byali bikadde. Nekera wokwe naka. Omusajja wange omutisa. Ebyobye no nyereza ko genda kwerumya mutwe. Tuli runo. Ebyobye wammanya byali bikadde. Ono mwana jagala era nage yensonge kumwambi so tuwechanya.
Kati tuli runate, ebyo bye wammanya byali bikadde.